には wangi jije ubutware bw'umwijima ukomeye maza mpindura umwana we mugambi ibyo mfite byose nibyo yampaye Uwiteka niwe wankijije ubutware bw'umwijima ukomeye maza mpindura umwana we mugambi bwe Ibyo mfite byose nibyo yampaye Jyewe siza muvaho
Yambereye
Yambereye umunezero
Ubuzima
bwanjye bwose Narabumeguye
Jyewe siza muvaho
Jyewe siza muvaho Yambereye umunezero
Siza subira inyuma
Ubuzima bwanjye bwose
Nahindutse
Icare